a TD Jackson. Yeah. Time's gonna come, abagamba nti abo, abo, Katonda yabaddamu, teyalwawo. Everybody's gonna look for me and you, ngabebuzo chikolotya, bajja kutya ngo bagamba mukama sobola. Zesimuta, Yesu simuta, nakizudde Katonda waddala. Amazima ankolera, zesimuta, Yesu simuta, nakizudde Katonda waddala. Amazima ankolera, zubi yange, manyi gange, I swear I'll never leave you. Akoze bulungi nyonyo, yenze sifa kwono. Binji byankoledde, ebisinga mbirabako. Singa so nono nandibaddewa. I'm a living it is funny. First of all I wanna thank you everybody. Binji byankoledde, sijukira ngachari muto. No kutuka wana wendi, delivered byangu. Mukama chusiza dala, new creation, new generation, new connection with him. Yeah, yeah. Zesi muta, Yesu simuta, nachizude Katonda wadala. Amazima ankolera, zesi muta, Yesu simuta, nachizude Katonda wadala. Amazima ankolera. Zubi yange, manyi gange, I swear I'll never leave you, my God.
Zubi yange, manyi gange, I swear I'll never
leave you, my God. Terran Studio. Time's gonna come, abagamba nti abo, abo. Katonda yabaddamu teyalwayo. Everybody's gonna look for me and you. Babebuzo chikolotya, bajja kutya ngo bagamba mukama sobola.
Zesimuta, Yesu simuta, nakizudde Katonda waddala. Amazima ankolera.
Jackson with Jesus forever. Jack on the beat, yeah.